Oh yeah, 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 yeah. All the music on this one.
Oh, Tyler.
Mi mwingine wa nini? Waka trendo the one of a millioni. Kibichi bichi laini. Yani mpya umetoka kwa lailoni. Umenitupia jini. Na kuwaza mchana kutwa jioni. Nikiwa usingizini. Na kuota mwenzako. Na shindo kula. La, 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 la. Siwezi la, 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 la. Na shindo kula. La, 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 la. Siwezi la.
Funza a b c d ulinzi 24 ananichunga ni c t b kiuno ndo msingi nazungusha a pa ga we utamba do mwingi anajitunza a sa t we usije kaniacha nkawa taira sitaki usingo fadha baba kaila usiwe machepele kama bwakila nka fa na alosto vitu navyo nipansha kwa taira mapenzi siku hizi ya na kabira tusijali walonu na wana hasira niko na katoto
mie mwingine wa nini waka trendo the one of a millioni kibichi bichi laini yani mpya umetoka kwa lailoni umenitupia jini na kuwaza mchana kutwa jioni nikiwa usingizini na kuota mwenzako na shindo kula la 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 siwezi la 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 na shindo kula la 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 siwezi la 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 la
Utamsi utanikiwa na mtoto kipimo mzani upendo ni iko haba na haba ujaza kijiko ayawe kwako mimi najiona farawe yazi tayari limezama tangawe Pemba Unguja na Mombasa Salmale
Mie mwingine wa nini waka trendo the one of a millioni kibichi bichi laini yani mpya umetoka kwa lailoni umenitupia jini na kuwaza mchana kutwa jioni nikiwa usingizini na kuota mwenzako na shindo kula la 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 siwezi la 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 Na shindwa kula, ala, ala.